isi duhura n'urupfu rututandukanya n'abacu dukunda cyane. Inshuti n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi batuvamo bakajya ahacecekerwa. Nyamara kandi dutegereje wa munsi urupfu ruzakurwaho, abera bazuke, twisangire Umukiza wacu mu ijuru.
Amakuru utashira ntagupfa. Abera bazutse tuzamugire rimwe, kurira bizaba bishize.
Dutegereje wa munsi,
dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho, amakuba azashira ntagupfa. Tuzamugire rimwe, kurira bizaba bishize.
Abera bacu bose,
abera bazutse,
bazutse.
Tuzamugire rimwe, kurira bizaba bishize.
Nituzongera kuri rukunda,
abera bazutse,
bazutse.
Tuzamugire rimwe, kurira bizaba bishize.